kanika kwa kika umekamilika bila wewe maisha matupu hayana thamani unajua bila wewe maisha matupu hayana thamani unajua need you girl I love you girl oh nataka nishi tu na wewe nikuonyeshe how much I care for
Loving, queen, I love you.